controlling now. I be by him. Yeah, Plaza. Nzugane datanga silava mpito. Tulia chigambo na ito tukuta. Bademu walo wambalava wafata. Strike out atenga siku kuto.
Yeah, fetu chikuba. Bino bidemu fetu bikuba. Yeah, fetu bikuba. Demu tuliba geze brain zikola.
Zikola.
Yeah, fetu chikuba. Bino bidemu fetu bikuba. Yeah, fetu bikuba. Demu tuliba geze brain zikola. Yeah. Mbikula data mba kubia zidata. Masensi la mubu ngomba yu wa zidata. Mia prosper mnait mea guys nguwa. Wasi watuza siwa uweza mbalaga jemba Raimu zange zikute bulago. Tidemu wange mkwata chiwato. Ono gyalo no demu alina wampita. Kusika jan sika jan jani na we muva nkuba. Fetu chikuba bino bidemu fetu bikuba. Yeah, fetu bikuba. Demu tuliba geze brain zikola. Yeah, fetu chikuba. Bino bidemu fetu bikuba. Yeah, fetu bikuba. Demu tuliba geze brain zikola.
Yeah, bademu wango wakati na siga zanita. Mubimu faisi na ate batoko beta. Ya metalavu nze na vamu karata. Katindi motivated binjo changa mafuta. Style on chuka ngovane wafata sitia. Masali gawe rakati tutunu zandali. Somero wango wanga fence na juzantuli. Gwechali tolo watu kuleka mukabuli. Ate temu gaita mazalao. Mubazavi inji kati mubala nempeo. So handsome gatali na kosente musao. Cut countdown from 10 paka ku zero.
Yeah, fetu chikuba. Bino bidemu fetu bikuba. Yeah, fetu bikuba. Demu tuliba geze brain zikola.
Zikola.
Yeah, fetu chikuba. Bino bidemu fetu bikuba. Yeah, fetu bikuba. Demu tuliba geze brain zikola. Sito yange nji wambi sampingo. Baliba gezi baliba silumu. The Bibles have to see when ya chilo. Bidemu vya to be kwana chilo. Babosi waka wafindila wanzi. Na wakuba mchalo nungye kapala. Sito yange jizinze kwa mungala. Mia prosper nefeshe mbaja tuulida.
Bash ne data tusamba musupa. Si umuza mtweno chupa kuchupa. Choma bademu mbali yeko kusapa ndi. Ndi mubanga wanga wanga vichopa yo. Biche mpalavu njikute maromansi. Ne baibuli enchanji chira kama vasi. Kuwera badase yoyo ya fuka papasi. Rap town competition ya ndi wansi. Wenenya kavina wenyore ngapuli. Kanova kawasaja kakubaja mwempale. Wechiru mienyon kugamba msosoli. Na etu chikuveno yotu lu story. Mzunga ni datanga sira vampita. Tulia chigambo na ete tukuta. Bademu walo wambalava wafata. Straight out atenga siku kuta ya
Vakotolina. Yeah, Vash Management Mateka. That's our music to share.